abu gini kammeli ji kolum nanu abu gini kammeli ji boma se okwa mona ibo wanne onye jebe opo nibe ya onye lo bia wetinye ogbagala na mona ibo wanne onye libo onye tibe ya nọkwa nwanne osu na wosu arụ
aje
abụbala be na mụ na nwanne mebesigo abụbala be na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ dachua ọjidobi mo ọnụlube 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 nwanna gba n'ọsọ ọnụlube 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 nwanna gba n'ọsọ akwa nwanne ilebe ọ na-emekwa gị n'obi mma na nne ji gị malụ mana ị na-agba nwanne gị ama karịa elisi onweba igbo niile bụ nwanne onye jebodulu ibe ya chukwu ekwe na ndị ilo mụ anya mụ na mụ na ịbụ nwanne onye libụ onye tibe ya n'ọkwa nwanne ozu na wozu arụ abụbalabe na mụ na nwanne mebesigo igbo na nanụ gbonumo
nananụ
abụbalabe na mụ na nwanne mebesigo iwe gị dị ọkụ na jụa biko
ọdịnobi bo
ọnụlube ọnụlube
ọnụlube nwanna gba n'ọsọ
ọnụlube na mụ na ebo nwanne
ọnụlube nwanna gba n'ọsọ
iwe nwanne elu na ọkpụkpụ ife mmelụ gị gba ya
ọnụlube nwanna gba n'ọsọ
nwanne malụ nwanne na mbọsị nwanne ọhịa
na ọnụlube nwanna gba n'ọsọ
anyị ema ama ị na-anụkọ gede m na I'm gonna make it.